kodwa yenza injali lwezi nqamo kwezandlu zivusikayo. Mina ngisebenza likhaya lami, mina ngisebenza lushintshe isimo sabazali bami lekhaya lami. Umuzwa kithi ushintshe ungafani noba ngisakhula. Mina ngisebenza likhaya lami, mina ngisebenza lushintshe isimo sabazali bami lekhaya lami. Umuzwa kithi ushintshe ungafani noba ngisakhula. Mina ngisebenza likhaya lami, ngisebenzela ushintsho isimo sabazali bami nekhaya lami. Umuzwa kithi ushintsho ungafani nokuba ngisakhula. Ngiyeke ukuzama, baba bless my heart. Ngizama ngihuzwa ifuna impumelelo. Mina ngisebenza likhaya lami, mina ngisebenza lushintshe isimo sabazali bami lekhaya lami. Umuzwa kithi ushintshe ungafani noba ngisakhula. Mina ngisebenza likhaya lami, mina ngisebenza lushintshe isimo sabazali bami lekhaya lami. Umuzwa kithi ushintshe ungafani noba ngisakhula. Mina ngisebenzela ikhaya lami, mina ngisebenzela ushintshe isimo sabazali bami nekhaya lami. Umuzwa kithi ushintshe ungafani noba ngisakhula. Ngiyeke ukuzama, baba bless my heart.
Ngivuke ekuseni ngabe ngosebenza ngisusikade esiko. Ngizamela abantwana impilo, impilo engcono. Usuke cabanga kanjani, lento uyenza kanjani, khona ebusuku ulala kanjani. Yeah, asivuke same futhi asiyosebenza, sithi singapopa bese sivusa amakhaya ethu.
Mina ngisebenzela ikhaya lami, mina ngisebenzela ushintshe isimo sabazali bami nekhaya lami. Umuzwa kithi ushintshe ungafani noba ngisakhula. Ngisebenzela ikhaya lami, mina ngisebenzela ushintshe isimo sabazali bami nekhaya lami. Umuzwa kithi ushintshe ungafani noba ngisakhula. Mina ngisebenzela ikhaya lami, mina ngisebenzela ushintshe isimo sabazali bami nekhaya lami. Umuzwa kithi ushintshe ungafani noba ngisakhula.